Cold Flames, high quality sound.
Let's see on this one.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Yeah, no Zambia. Yamani ko dala neo. Uponya manifesto yanga. Kufiki la manjelelo. Sumani pasa ansa neo. I tried my best, a man can do. To please a girl. Koma vakanga. Vavo tatiala. Nifuno ziva. I just wanna know. Manifesto yanga ushesiyo kwa nila. Ine patience yaka. Kikangi wanogona neo. Mulineo uona mpawi. Manifesto yanga inesiyo kwa nila. Ine patience yaka. Kikangi wanogona neo.
Wakikamba kutimozi chenesi nina kuhuje. Kumbuka ejatie wezo kamba ulibize. Na masikiriti yanga lika mwandi nikumbushe. Nanga ulindira chinchi nene kunimvesa mushe ushe. Venema kamba ushe mwandu mavivela. Kozi naesa kone umwandi kukupa patila. Pati still chione kama uyanga suya mvela. Na panopeni kamba manifesto inasila. Nikazi imbiri la monga nikanyungo shua. Tima wanga paliwe onwanda chinika gadua. Natuma kwa wambiri pati wose 0-0. Ah nikamba na weo baby mwandi hello hello.
Nifuno ziva. I just wanna know. Manifesto yanga ushe siyo kwa hila. Ine patience yaka. Nikangi wanogona neo. Mwini neo uona mpawi. Manifesto yanga ine siyo kwa hila. Ine patience yaka. Nikangi wanogona neo.
Nena kupeza kumbanana. Ukufuna yonakana. Love is sweet as a banana. Na ine china nefutongala. Koti kampeni yanga suona. I'm crying, I'm falling. What should I do to prove my love to you? I'm crying, I'm falling. What should I do to prove my love to you?
Nifuno ziva. I just wanna know.
I just wanna know.
Mulile uona mpawi. Manifesto yanga ushe siyo kwa hila. Ine patience yaka. Nikangi wanogona neo. Ulileo uona mpawi. Manifesto yanga ine siyo kwa hila. Ine patience yaka. Nikangi wanogona neo.
Hello mami. Nale moli ndilila. Ushe lili tipelo zani yanga kozi nale mana kupapatila. Okay, let me know if it's yes or no. Cause the more you delay, the kukandela more. Baby, I just wanna know, you the only one I love. You the only one I love. If you say no, sinza kulupilila. Ukafuno yenda niza kumamatila. But if you say yes, I'll beat my chest and go you the best.
Nifuno ziva. I just wanna know. Mulineo uona mpawi. Manifesto yanga ushe siyo kwa hila. Ine patience yaka. Nikangi wanogona neo. Mulineo uona mpawi. Manifesto yanga ine siyo kwa hila. Ine patience yaka. Nikangi wanogona neo.
I'm feeling it too.
Tonija, virimba o vikwesha. Hey.